Imisamo yako pelele stubeni, inkalabo yako lusapho lukujongileyo, akho kwanto ongathemba yona, eyona nto ndikuba yona ngala mazwi akhela yomelela qinisela kuzoluka namuwe akhela yomelela qinisela kuzoluka.
Yes.